wenhliziyo zethu. Hlalo uhamba nathi, hlalo usinakekela. Hamba nathi, hlalo khona, hlalo khona, hlalo khona, hlalo khona, hamba nathi. Iphuthelethu indalo yakho, ubuhle bethu bushawindivayo.